the future, my future lady. The future.
Digital Wax.
It's PJ, baby. The future, my future lady.
Sit by the future.
Chita so, nisa chita chita so, gani pe apo, nishi ni pe apo. Diwe piano yanga, wamene ni mapozi lilo liza. Jumati unitwa window, na soundi imfe kache window. For all the time I left you, I had to na let you kukumina po. For all the times I miss you, I kiss you, I piss you kukwewe la po. Now usamili so wuntu, ichalo chavu tatutu. Uli muntu musuma. So, nisa chita chita so, gani pe apo, nishi ni pe apo. Diwe piano yanga, wamele ni mapozi lilo liza. Jumati unitwa window, na soundi imfe kache window. Diwe master wanga, wamena manipozi safo chita. Uka kamba chita so, nisa chita chita so, gani pe apo, nishi ni pe apo. Diwe piano yanga, wamele ni mapozi lilo liza. Jumati unitwa window, na soundi imfe.
Chita so, nisa chita chita so, gani.